Radio 10 Grigia America. Radio 10 Grigia America kuvugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda uturi no kuri FM 104.3. Amajyepfo ya Uganda mu karere ka Kisoro twumvikanira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora kuri internet mudusanga kuri wayeshatu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe, impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore mu ishuri mpuzamahanga ryigisha abagore iby'ubuyobozi muri kaminuza ya Rutgers iri muri leta ya New Jersey hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gahunda y'iminsi 16 y'ubukangurambaga bugamije kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo bukangurambaga bwaje kwemezwa n'umuryango w'abibumbye bubangaruka mwaka icyo gihe kuva tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku ya 10/12.
Iyi minsi 16 ngira ngo wenda nongere nibutse abakurikira Radio Ijwi rya Amerika ko yatangiye bishingiye cyane ku byabaye mu 1960 aho ababikira batanu biciwe muri Repubulika y'Abadominikani ndetse n'abanyeshuri 14 bakicirwa muri kaminuza ya Montreal yo muri Canada biturutse ko baharanira uburenganzira bw'ibitsina byombi, ko habaho uburinganire bw'ibitsina byombi.
Bwana Evariste Murwanashyaka n'umwe mu batumirwa bacu mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Ni umuyobozi w'imishinga mu mpuzamiryango w'uburenganzira bwa muntu CLADO by'umwihariko yita ku burenganzira bw'abana. Ubu bukangurambaga butangizwa mu Rwanda tariki ya 25 z'ukwezi gushize. Abagize inzego z'ubuyobozi za leta, imiryango yigenga n'iharanira uburenganzira bwa muntu bahuriye mu karere ka Gatsibo kavugwa kuba ku isonga mu kugaragaramo ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Byari mu rwego rwo gukangurira abahatuye n'abatuye u Rwanda muri rusange gusobanukirwa n'ibibazo bijyanye n'iri hohoterwa ndetse no kumenya aho bakwerekeza mu gihe hari urikorewe cyangwa babonye urikorewe, dore ko imwe mu miryango irengera abahura n'iri hohoterwa nayo yitabiriye ubukangurambaga.
Cyane cyane twita ku bakene badafite ubushobozi bwo kwishyurira abunganizi cyangwa se kwishyurira abajyanama mu by'amategeko. Icyo tubafasha rero ni ukubumva tukabagira inama zishingiye ku mategeko.
Ineto Murerwa ni umunyamabanga nyubahiriza tegeko w'umuryango Haguruka utagengwa na leta uharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana, by'umwihariko utanga ubufasha mu by'amategeko ku bahohotewe bawugannye. Nawe ni umutumirwa mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Mu miryango irwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi harimo n'iyegamiye kuri leta irimo ikora akazi ko gukumira ihohoterwa cyangwa guhangana n'ingaruka ziterwa naryo, nk'abana bahohoterwa ku buryo bwo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bakabyara abandi bana imburagihe.
Byaturutse mu kubona ibibazo birimo bana b'abakobwa, cyane cyane icyiciro cy'abana b'abakobwa baterwa inda z'imburagihe, biturutse ku mpamvu zitandukanye, ariko ugasanga ingaruka zirababaho bonyine, abazi bateye bakomeza kuzitera abandi cyangwa se bibereye mu buzima busanzwe.
Jean-Claude Mwiseneza kuri umuryango nyarwanda witwa Learn Work Develop, umuryango uteza imbere umurimo unoze mu rubyiruko. Uyu muryango kandi ufasha kurengera uburenganzira bw'urubyiruko by'umwihariko umwana n'umugore. Aho yarimo asogongeza abanywanyi ba muri Sanga uko uwo muryango watangiye gahunda yiswe Masenge Mba Hafi igamije guhugura no kunganira abana b'abakobwa bahura n'ihohoterwa. Jean-Claude Mwiseneza nawe n'undi mutumirwa mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Ikaze kuri mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Sanga. Mugutangira iki kiganiro reka tubanze twumva ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi mu biro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe iterambere ry'abategarugori n'abari Madame Semi Sami Baus ukomoka mu gihugu cya Jordania ubwo hatangizwaga ubu bukangurambaga bw'iminsi 16 ku rwego rw'isi. Ubu butumwa yabutanze mu rurimi rw'icyongereza asumutakaba yuri i Kigali mu Rwanda ni uri budufashe tubwumve mu Kinyarwanda.
Today is the International Day for the Elimination of Violence Against Women.
Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore. Hano mu muryango w'abibumbye turizihiza bitangiye kurengera abakobwa n'abagore banubahiriza uburenganzira bwabo bwa muntu. Duhaye ikaze abafatanyabikorwa bashya barimo za leta, imiryango, ibigo, amatsinda anyuranye n'abantu hirya no hino kutwunganira bazamura amajwi yabo. Dufatanye guhindura ubuzima bitari mu minsi 16 y'ubukangurambaga gusa, ahubwo tukabikora buri munsi. Ihohoterwa rikorerwa abagore ni ikibazo cy'ingorabahizi ku isi hose. Mu nsisiro dutuyemo hose hari abagore n'abakobwa bari mu kaga. Hirya no hino ku isi, imvururu, ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ibihe, ibibazo by'ibura ry'ibiribwa n'ihungabanywa ry'uburenganzira bwa muntu bituma ihohoterwa rikorerwa abagore rirushaho gukwira. Abagore barenga 70% batuye ahabera imvururu zinyuranye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, haba mu bihugu bikize cyangwa bikennye. Ibura ry'uburinganire ryateye ubwiyongere bw'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Ihohoterwa rikorerwa abagore akenshi ntirivugwa, iracecekwa kubera uburyo bafashwe mu muryango mugari babamo, batinya gukozwa isoni cyangwa se kugirirwa nabi birenze n'ababahohoteye mu gihe babashyize hanze. Abandi batinya inzego z'ubutabera zidaha agaciro ikibazo cy'ihohoterwa ku mugore. Icyorezo cya COVID-19 n'ingamba zaguma mu rugo ndetse n'izo guhana intera ahahurirwa na benshi zazanye ihohoterwa ritagaragara ku bagore n'abakobwa ryunga mu kuba kimwe n'abandi barajahajwe n'iki cyorezo. Akenshi bisanga muri guma mu rugo batava iruhande rw'ababahohotera. Hirya no hino ku isi, imirongo ya telefone abantu bakoresha bavuga ibibazo by'ihohoterwa rikorerwa abagore yahamagawe cyane muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Uburenganzira bwa muntu ku bagore harimo ubw'umutekano, kugira agaciro, uburinganire n'ubutabera ni amahame y'ibanze y'amategeko mpuzamahanga. Uburenganzira bwa muntu muri rusange burubahirizwa iyo uburenganzira bw'abagore bwitaweho. Iyo ubwo uburenganzira butubahirijwe, twese tugira ibibazo, ariko hari icyizere. Mu myaka ishize hari byinshi byagezweho mu rwego rwo gukumira ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Igisigaye ni ukubyagura ku rwego rw'isi, bityo hakabaho ikinyuranyo ku rwego rw'isi. Tugomba gukora ku buryo serivisi z'ibanze ziboneka kandi zikagera ku bagore b'imyaka yose. Dukeneye kubashyigikira mu buryo bugaragara n'ubutagaragara, ku buryo abagore bashobora kugira uruhare mu gufata ibyemezo, kandi kuba babikoze ntibibagireho ingaruka mbi. Amahirwe menshi aragenda akingura imiryango. Uyu mwaka muki hagenwe $40 million agamije guteza imbere abari n'abategarugori ku isi. Generation Gender Equality yatangiye ubufatanye mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubu bufatanye buhuriyemo imiryango inyuranye y'abagore, urubyiruko, imiryango itagengwa na leta, amadini, abagira neza, abikorera ku giti cyabo, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu biri mu muryango w'abibumbye. Hazabaho uburyo buhamye bugaragaza ibiteganijwe kugerwaho mu rwego rw'ibikorwa n'amafaranga azakenerwa ngo bikorwe. Hazabaho ingamba zigamije kuzamura bimwe mu bikorwa bikenewe kurusha ibindi mu bice bitandukanye. Hazabaho uburyo bwo gushyigikira abahonotse ihohoterwa, inzego nyunganizi mu by'amategeko n'uburyo bw'ibikoresho ku miryango yo ku nzego z'ibanze. Uyu munsi mpuzamahanga wagenewe kurandura ihohoterwa uzanye icyizere. Dutangiye iminsi 16 y'ubukangurambaga mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hazaba ibikorwa binyuranye bigamije gutanga impinduka zifatika. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka w'2021 ivuga ngo isi tuyitamirize ibara ry'umuhondo wijimye, turandure ihohoterwa rikorerwa abagore nonaha. Umuhondo wijimye ni ikimenyetso cy'ejo hazaza heza hatarangwa ihohoterwa. Mbahaye ikaze kandi ndabahamagarira kubigiramo uruhare. Amatsinda y'abagore hirya no hino n'abandi bose bireba bahamagariwe gushyigikira ibimaze kugerwaho. Tujya mbere, twese dushobora gutuma ubuzima burushaho kuba bwiza ku bandi bagore n'abakobwa benshi hirya no hino ku isi.
Arakoze mugenzi wacu Asumtaka Boyiri i Kigali mu Rwanda. Ni naho dukomereje twibutsa ko mu kwezi gushize ubu bukangurambaga bw'iminsi 16 bwatangiraga. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professeur Jeannette Bayisenge yasabye abantu bose gufatanyiriza hamwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, cyane cyane bavuga ibyababayeho cyangwa ibyo babonye bibaye ku bandi bigendanye n'iryo hohoterwa. Amakuru ijwi ry'Amerika rikesha urubuga rw'iyi minisiteri agaragaza ko mu myaka hafi 5 ishize ibibazo by'ihohoterwa bishyikirizwa inzego zinyuranye byavuye ku 447 bikagera ku 12,804. Iyi minisiteri yemeza ko ubu bwiyongere bushingira ku nzego zikurikirana ibibazo zarushijeho kwiyongera, bityo abahura n'ibyo bibazo bakagiraho bagana bitabagoye. Reka dukomeze tureba uko iyi minsi 16 y'ubukangurambaga irimo kugenda n'ibikorwa binyuranye imiryango inyuranye ikora ifatanyije n'inzego za leta. Namaze kubabwira abatumirwa mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi, reka duhere kuri Madame Umurerwa Ninette, umunyamabanga nyubahiriza tegeko w'umuryango Haguruka uharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana, by'umwihariko utanga ubufasha mu by'amategeko ku bahohotewe bawugannye.
Mu mirimo yacu ya buri munsi nka organisation iharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana, n'ubundi tuba dushinzwe gutanga ubufasha mu by'amategeko ku bagore n'abana bahuye na injustice iyo ariyo yose. So mu bo twakira rero no mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu migire yacu ya buri munsi, harimo ababahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ariko kubera ko umbaje ngo muri iki gihe nyine kino minsi yahariwe kuvuga ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, turiho turakora iki? Twateguye ibintu bitandukanye byo gukoraho. Muri iki gihe Haguruka turimo turafatanya n'izindi nzego, yaba iza leta cyangwa ayandi maorganization ari cyane cyane ku burenganzira bw'umugore, gukora ubukangurambaga. Ubukangurambaga turi kubukora mu buryo butandukanye, kujya mu mastudio tugatanga ibiganiro tukabivugaho cyane mu buryo bwimbitse, cyane cyane tuganisha gukumira ndetse tunavuga n'uwahohotewe inzira yanyuramo aho yagana. Twe nko muri Haguruka muri iki gihe twakoze navuga nko ku bintu bitandukanye. Icya mbere kwari ugutegura ibiganiro ku maradiyo, amaradiyo y'abaturage communautaire, tukavuga nyine kuri iyo nsanganyamatsiko bijyanye no gukumira, cyane cyane tuvuga ububi bwa d'abord tubanza kwigisha ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iki, rikorwa rite, rigira ingaruka ziteza ite ku muryango, ku bana ndetse no kuri communauté muri rusange. Ese hakorwa iki? Ese igihombo bitera umuryango ni ikihe? Twagendaga twigisha mu buryo busa nk'ibifatika. Hanyuma tukongera tukavuga duti ese iyo umuntu yahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, urumva ko bamaze kubimenya abo tubwira, yahakorwa iki mu by'ukuri, yagana yajya he? Ikihutirwa ni iki? Nuko twabiganishijemo. Ariko nanone ibyo twakoreye ku maradiyo y'abaturage, ariko tworganiza n'ibindi, ni igihe abanyamategeko bahaguruka bafatanya n'izindi nzego, harimo MAJE ku karere, harimo Isange One Stop Center, RIB Health Center, ubwo n'abaganga, harimo abajyanama mu by'ihungabana, noneho tukava mu biro tukajya aho abaturage bari, hakaba hari itsinda nyine ry'abanyamategeko bahaguruka, MAJ, umujyanama w'ihungabana, RIB officer, isange n'abandi. Donc umva ko twabaga twahuje imbaraga tugahita twakira amaka agahita ahabwa umurongo, cyangwa se nadahisa arangirira aho ngaho, nibura bakababonye za nzego zose zishinzwe kubikemura. Ibyo rero byabaye byiza cyane. Ikindi gikorwa duteganya nanone ni igikorwa cyiza, nanone tuzahuriramo n'inzego zitandukanye, ho tuzaba tuganira n'abihaye Imana. Iki ni igikorwa kizakorerwa Ibyumba, Gicumbi. Tuzahura n'abihaye Imana tukorana ibiganiro kugira ngo turebe uruhare rw'abihaye Imana mu bijyanye no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko cyane cyane hano twafashe Eglise Katolike.
Naguciye mu ijambo guhitamo Kiliziya Gatolika mwabihereye kuki?
Kwa ko twibwira yuko stricture cyangwa se uburyo biteye ibintu byo muri Eglise Katolike, ndavuga imiryango remezo tuyibonamo nka platform nziza ishobora kugira impinduka kuri community, kubera ko uburyo structure ya Eglise Katolike uhereye ku muryango remezo, uburyo abantu bahuriramo, tuvuga ngo umuryango remezo ubaye platform nziza yo gukumira ihohoterwa ribera mu ngo, yaba uburyo bwiza bwo gukora kandi ibyo dukora bikagera kuri community. Ubwo rero ni iyindi activity kwambazaga ibyo turiho turategura, nayo izakorwa ku itariki 9, kandi tuzahura n'abantu bageze kuri 65, kandi byabaye byateguwe rwose neza, akarere ka Gicumbi karimo, abihaye Imana baradufashije, GMO irimo, Haguruka, RIB n'abandi. So ndatekereza bizatanga umusaruro cyane, kuko tubabona nk'abapartenaire, nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu kurandura no gukumira ihohoterwa. Ndumva rero mu by'ukuri ari ibyo twavuga by'umwihariko twateguye twe nk'Haguruka, ariko urumva yuko tubifatanya n'abandi, nubwo tuba twabiteguye ariko tubifatanya n'abandi, dutumira n'abandi kudufasha.
Umuryango w'Abibumbye uvuga ko mu bagore batatu mu batuye isi byibuze umwe aba yarakorewe ihohoterwa mu buzima bwe. Ono kandi gakomeza ivuga ko mu bushakashatsi bwakozwe mu bihugu 13 byibuze abagore 2 muri 3 babajijwe usanga bazi mugenzi wabo wahohotewe. Aho mu Rwanda muri Haguruka, mu mirimo mukora, muri ubwo bwunganizi mukora, mugereranya mute iyi mibare ivugwa n'umuryango w'Abibumbye niyo mubona mu bikorwa byanyu mu bushakashatsi bwanyu?
Nkeka dushingiye byonyine ku mibare cyangwa se mu byo dukora bya buri munsi, kuko twebwe urumva niko kazi gahoraho tubamo. Iryo mibare yahura n'ibyo tubona, kubera ko nubwo tugifite ikibazo cya bamwe batabitinya kubivuga, ariko bigaragara yuko iyo ukurikiranye ugatega amatwi abaje batugana, usanga nk'icyo kintu cyamubayeho yari akimaranye wenda n'iminsi ahohoterwa, ukumva yari yaracecetse. Bivuze ngo ukoze ubushakashatsi bwimbitse wasanga muri ba bagore 5 bahagararanye hatabuze uri guhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko riganisha ku guhezwa ku mutungo, ntiwaburamo ushyirwa ku nkeke z'urudaca, ariko akazemera atyo yibwira ko ariko bikwiye kuba bimeze nyine, ko iri umugore ugomba wenda gutukwa no gucunaguzwa akabyihorera, wenda gukubitwa, ahari ibyo byaragabanutse. Ariko nkoze nk'ikigereranyo cy'amahohotera twebwe tubona hano muri Haguruka, usanga umubare w'abagore utari muke uhohoterwa ku bijyanye no kugira uburenganzira ku mutungo. Ibyo rero iyo mibare nshobora agiye kuyihuza n'ibyo tubona ku mubare munini w'abagore bahohoterwa ku mutungo.
Nabonye no muri ubukangurambaga abantu bavuga bati wiceceka, tukivuga kuri iyo ngingo mutekereza ku igituma abantu bahohoterwa bakabiceceka ari iki?
Impamvu abagore baceceka ari nabo mvuga, impamvu abagore baceceka nuko baracyatuye muri sosiyete ikibemeza yuko ari uko zubakwa ugomba guceceka, nta gikuba cyacitse, nta habaye siki. No kuvuga ngo ibyo byose iyo kominota atuyemo nituma agira ubwoba bwo kuvuga ati nimvuga barabyumva nk'aho ndi gukabya, bigatuma aceceka. Ikindi cya kabiri impamvu aceceka ni uko agereranya nk'abavuze, akavuga ati ese ko bavuze bo bagatsindwa, kubivuga nanjye ngatsindwa iteshemu, ndahita nkorwa n'isoni, abantu babe barabimenye, hanyuma kandi mbe ntacyo nkuyemo. Ikindi nanone ni uko ababyuza cyangwa se abahohotera abagore cyane cyane baba babarushije imbaraga wenda mu bijyanye n'imitungo, ugasanga aravuga ati ese ninjya kubivuga wenda ndajya he? Ibyo turabibona cyane, ndajya he ese ahubwo nabaye nicecekeye nkaba mbaye ahako ntafite aho njya? Kuko ababyuza benshi baracyarushije uburyo bw'ibifatika aba victim. Rero hari impamvu nyinshi cyane, ariko iza mbere mbaye nkuzikurikiranya ni sosiyete batuyemo. Iki yaba kuri famiye bakomokamo, yaba kuri famiye bashatsemo, yaba inshuti ndetse n'abaturanyi bacyumvisha, ari nabyo tuvuga ngo wiceceka, bacyumvisha umuntu yuko akwiye kwihangana, erega bizashira, ibintu bitazanashira wenda. Ariko ugasanga sosiyete umuntu atuyemo niyimushepinga gutyo, ngira ngo turacyafite sosiyete patriarkal ikumvisha ko ahari umugore ari uko yakagombye kuba atuje acecetse abanza gusigasira umuryango, izina ry'umuryango, guproteje umuryango. Turacyafite uburyo abagore benshi twakuze bakuze aho wenda watojwe yuko nta gushyira hanze umuryango wawe, kabone nta n'uwaba arimo aranakubwira ati ceca, ariko we uburyo watojwe, uburyo warizwe ahari bikakumvisha ko ukwiye kwihangana kuko ariko wabibonye mu mikurire yawe. Rero kiracyari ikibazo, niyo mpamvu tubabwira ati nyabuna avuga ibintu biri kukubaho.
Waruvuze uti hari abahitamo guceceka kubera ko bavuga bati n'ubundi nimbivuga ntacyo biri butange, nditeranyiriza ubusa cyangwa birushaho kumera nabi. Mubo mwunganira hari ababivuga batanga icyo kirego bikaba impfabusa, kabone n'ubwo mwaba mwagerageje kubunganira?
Yego barimo, kubera yuko urabizi ko gutsinda mu rukiko ugomba kufite ibimenyetso bihagije. Noneho kubera ibyo nayimaze kuvuga, iyo umaze igihe utabivuga akenshi uba utanabika n'ibimenyetso by'ibyakubayeho. Hari abo rero twakira ikintu ukabona koko ibyo avuga nibyo, unabibonera mu marangamutima yuko yashegeshwe, ariko mwajya kugera kuri ku gice cy'ibimenyetso kavuga ati se bino bintu hari ikimenyetso cyabyo gihari? Ati ntacyo, ati ntabyo nari nzi ko bizarangira bityo. Ugasanga rero kwerekana ibimenyetso by'ibyo urimo uravuga wenda biracyagoye, nta nabyo rwose. Niyo mpamvu noneho tuvuga ngo bivuge hakiri kare, bitangire bibe documented, n'ibyo bimenyetso bifatika biboneke. Rero gutsindwa rwose bibaho, kandi umuntu atsindwa kuko yabuze ibimenyetso bisobanura ibyo arimo aravuga. Hanyuma rero iyo utsinzwe, tuvuge nk'urugero wafashwe ku ngufu, hanyuma ku butamenya wenda wakarabye ibimenyetso wabisibanganyije ibintu nk'ibyo, wenda uratsinzwe. Ni nk'urugero, abandi nabo baratinya bati se ko nanjye ntabyo mfite, reka ninumire nicecekere n'ibindi.
ariko ubundi buriye biterwa n'iki kuba abagabo bakomeza kugaragara muri ihohoterwa rikorerwa abagore, kandi ubukangurambaga buriho, abenshi bamaze kujijukirwa, ndetse imiryango hari myinshi itanga ubutumwa ariko bikanga bigakomeza. Ibi bintu bituruka kuki?
Ntekereza n'uburyo isi shepinze, ntabwo ari mu Rwanda honyine, si muri Afrika, ni hose. Nuko ahari uburyo mu buryo bwinshi butandukanye, iyo urebye usanga abagabo barahawe privilege kuva kera, bahawe imbaraga, bahawe power. Rero ku irabagora kuyiseda cyangwa se kuyirekura kugira ngo bumve ko ntawe bakwiye ahari kubangamira, kubera ko iyo umuntu afite ngira ngo overpower ku wundi, hari igihari bimugora. Nge ntekereza ari uburyo rero abagabo kuva kera hose kuri histoire y'uburyo umwana w'umukobwa n'umuhungu bagiye barerwa byagize ingaruka, ku buryo kubihindura gutya rimwe bidahita bihinduka ngo bibone, ariko kubera guhozaho nacyo ubukangurambaga bumaze, abantu baragenda bahinduka, haza andi ma generation. Birumvikana ko mu gihe wenda cya vuba, sinzi ngo ni ryari, ariko impinduka zizaba kandi n'umuntu agenda azibona. Ariko bigaragara yuko ari uburyo nyine abantu bagiye barerwa kuva kera, bamwe bagahabwa privilege ari abana, ndetse zikagenda zikabakuriramo, ukumva abagabo nyine bakumva bafite power ku bagore. Iyo wumva ufite power ku muntu rero no kumuhohotera biroroshye.
Uravuga ko bigenda bigabanuka, ariko mu by'ukuri urebye imibare igenda igaragara hirya no hino ku isi, ndetse urebye no mu Rwanda ukurikije imibare igaragara ku rubuga rwa Minisiteri ifite icyo kibazo mu nshingano zayo, ubona mu by'ukuri ko imibare ahubwo igenda irushaho kuba myinshi cyane?
Nkeka ko imibare yongera ari ubukangurambaga bwiyongereye, bigatuma abahohoterwa bamenya kwivugira noneho baka awareness. Donc iyo habayeho ubukangurambaga noneho n'aba victim noneho babishyira hanze. Ntekereza ko tutavuga ko ari ryo ryiyongera, ahubwo hiyongereye kureklama no kushyira ibintu hanze no kubivuga, nicyo kiyongereye. Ariko jyewe nkurikije ibyo mbona, kuko turi kubona generation zishya, turi kubona abagabo ubwabo bakora ubukangurambaga bakangurira abandi guhagarika amahoho ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ni ukuvuga ngo ugereranije na mbere, hari impinduka yuko turi kubona abagabo benshi bahinduka bafatanya n'abandi, yewe no kumvisha abagabo bagenzi babo kureka iyo mico. Ariko nanone turabona umubare w'abantu benshi basigaye baratinyutse noneho no kubivuga tugereranije na mbere. Bigatuma rero tubona imibare myinshi y'abantu bahohotewe. Nkeka kuko natwe iyo twakoze ubukangurambaga cyane ku maradiyo, tukavuga ibyaye n'ihohoterwa n'ububi bwabyo, tukababwira inzira wahohotewe akwiye kunyuramo, ni nabwo tubona muri departement yacu ishinzwe ikoramo n'abanyamategeko batangira kwakira umubare munini cyane. Bisobanuye ngo uko awareness cyangwa se ubukangurambaga bwiyongereye, niko abagizweho ingaruka n'ikintu runaka uri kuvugaho nabo bahita biyongera mu kubivuga. Donc baba bagize ubumenyi.
Hari abareba akazi mukora bakavuga bati biri amahire, umwari n'umutegarugori bararenganurwa ndetse n'uburenganzira bwabo bukubahirizwa, ariko bakagira bati umuntu ku giti cye ni urimo gukira ariko umuryango muri rusange urahazaharira. Bavuga bati n'ikimenyimenyi imiryango isenyuka mu Rwanda muri iki gihe ni myinshi bishingiye ku buryo ku kurenganura abantu bikorwa. Hari ubutumwa bwihariye cyangwa se hari uko musobanura uburyo bwo kubumbatira umuryango, bwo kurengera uburenganzira bw'aba bantu umuryango utahutariye, cyangwa ngo ibyakabaye byungukirwamo na bose ahubwo bitera igihombo ku muryango?
Twebwe dutanga ubutumwa bwo kuvuga ko imbaraga zikwiye gushyirwa mu muryango, kuko umuryango niwo shingiro rya byose. Ariko nanone ntabwo tuvuga ngo komeza uhohoterwe bikugeze no ku rupfu kugira ngo ukunde wubake wa muryango wende ejo n'ejo uzazira. Tuvuga yuko abagiye gushinga umuryango bakwiye kwigishwa hakiri kare, bagasobanurirwa n'ibindi byose, ni nka proje uba ugiye gutangira ukwiye kumva neza. Ko nanone ntabwo tuvuga duti nyabuna kugira ngo hata imiryango ikomeze ibe hari myinshi, ati abahohoterwa mube muhagumye, ntabwo ari byiza. Oya, ntabwo ari aho tubijyana, ariko natwe twemera yuko umuryango ni ishingiro rya byose. Bityo tukavuga duti imbaraga nyine zikwiye gushyirwa mu muryango, abantu bakubahana, umuryango uzirihohotera mbega.
Naho urebye ibikorwa mukora aho muri haguruka, ibibazo muhura nabyo umunsi ku wundi bikeneye ubwunganizi mu rwego rw'amategeko, mubona bigenda bigabanuka cyangwa biriyongera?
Sinavuga ngo biragabanuka cyangwa biriyongera, nakubwiye ngo abantu ubu ngubu barajijutse, bazi kumenya kubaza uburenganzira bwabo mu gihe bahohotewe. Bivuze ngo navuga ngo abafite ubumenyi bwo kubaza bariyongereye.
Mu kugenda tugana ku musozo, reka noneho use n'uwibutsa abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika by'umwihariko ikiganiro muri Sanga icyo haguruka ikora, kugira ngo ejo haramutse hagize n'ukeneye ubufasha bwayo amenye icyo yabasaba n'uburyo yayigana n'ibibazo mwakira uko babiteye.
Urakoze. Umuryango Haguruka ni umuryango nyarwanda utari uwa leta, ufite mu nshingano guharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana. Hanyuma ibyo dukora by'umwihariko ni ukubafasha kugera ku butabera bwuzuye. Ibyo dukora rero dukora kubafasha, nyine tubyita legal aid, ni ukubaha ubufasha mu by'amategeko. Iyo tuvuze ubufasha mu by'amategeko, dukoramo ibintu byinshi bitandukanye. Twakira abantu batugana, cyane cyane twita ku bafite abakene badafite ubushobozi bwo kwishyurira abunganizi cyangwa se kwishyurira abajyanama mu by'amategeko. Hanyuma icyo tubafasha rero ni ukubumva, tukabagira inama zishingiye ku mategeko. Icyo ni icya mbere. Ikindi tubafasha nanone mu batugana, hari ababa bashaka ko dukora mediation, ubwunzi, kuhubahuza. Kuko mu bibazo twakira hari ibiba mu by'ukuri bitaragera aho bikwiye kujya mu nkiko. Imbaraga nyinshi tuzishyira mu kunga imiryango, mu gihe nyine ibyo barimo gupfa bitajyanye na nshinja bya bitari criminal. Hari tubibera mu muryango uba ubona bigiye kuvamo ibintu birebire, kandi ariko iyo babonye umuntu ubunga kandi ugendeye ku bwunzi buri fair, uri netre, utafite uruhande abogamye, ugasanga rwose abantu bariyunze, famiye irongera iyunze, abavandimwe, imiryango barongeye barasubiranye uko barasobanukiwe. Hakaba n'ikindi cya gatatu tubafasha, hari ababa bakeneye kwandika imyanzuro itanga ibirego ishingiye ku ngingo z'amategeko. Abanyamategeko bacu barabafasha bakatanga umwanzuro utanga ikirego mu rukiko urimo ingingo z'amategeko. Ikindi tubafasha rero nyine ni ukubaburanira. Dufite abavoka, iyo bibaye ngombwa nyine turareba abo dukwiye kunganira, kuko umubare w'abaza batugana ku bijyanye no kugirwa inama zishingiye ku mategeko ni mwinshi. Ariko dufatamo kese navuga ziri sensible, zikomeye, zisaba kuzitaho birenzeho, tukatanga abavoka. Ikindi cya kabiri dukora ubukangurambaga. Ubukangurambaga dukora turabizi ko dufite amategeko meza cyane, nta kibazo afite, ariko tuba tuvuga se amategeko meza dufite abaturage barayazi. Niyo mpamvu tworganiza tugategura ubukangurambaga dufatanyije n'izindi nzego, dukoresha uburyo bwinshi butandukanye. Hambere COVID itarazaho twakoreshaga platform zisanzwe zihari, inteko z'abaturage, umugoroba w'ababyeyi, imiganda. Twasabaga rwose umwanya tukigisha, kandi abantu barabikunda cyane ko abantu benshi bakunda kumenya amategeko, cyane cyane amategeko afite ahahuriye n'ibibazo bibera mu muryango. Mu bukangurambaga nanone dukoresha amaradiyo, cyane cyane amaradiyo y'abaturage. Dukoresha n'ubundi buryo bwinshi. Hanyuma ikindi dukora, turahugura. Dukora capacity development class, kubera yuko tuba tuvuga duti ibyo dukora ntidushobora kubigeraho tudafatanyije n'abandi. Niyo mpamvu tuvuga ngo reka turebe abaparteneri bacu ba mbere tubahugure ku bintu bimwe na bimwe, cyane cyane ariko amategeko niyo twibandaho. Hanyuma rero ibindi dukora ni ubushakashatsi ndetse n'ubuvugizi. Muri ibyo byose dukora navuze ruguru, iyo turi kubikora dutanga ubufasha mu by'amategeko, iyo turimo twigisha amategeko, ntihabura ahantu tubona hakiri icyuho. Ibyo rero nibyo dushingiraho dukora ubushakashatsi, ndetse tukagiraho tugakora n'ubuvugizi ko bireba, kugira ngo hagire impinduka ziba, yaba mu mategeko, yaba mu mikoreshereze yabo n'ibindi. Ndumva ari ibyo dukora muri rusange. Ikindi wenda navuga kuri haguruka ni uko turi mu gihugu hose. Mu Rwanda dufite intara enye n'umujyi wa Kigali. Muri buri ntara dufitemo icyicaro, ishami, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndumva ari uko nasobanura haguruka.
Arakoze Madame Ninette Murerwa, umunyamabanga nyubahiriza tegeko w'umuryango Haguruka. Abandi bafite ibikorwa muri ubu bukangurambaga ni imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Muri yo hari impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu CLADO. Bwana Evariste Murwanashyaka ni umuyobozi w'imishinga muri CLADO, by'umwihariko yita ku burenganzira bw'abana.
Twebwe nka CLADO n'ubundi duharanira uburenganzira bwa muntu kuri bana, n'igice kimwe mu byo dukurikirana cyangwa mu dushinzwe, ariko turi uburenganzira bwa muntu muri rusange. Rero ngira ngo muri iyi minsi 16 yahariye kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, twebwe ku ruhande rwa CLADO nk'uburenganzira bwa muntu tubifata neza, cyangwa tugira ibikorwa byinshi dukora, kuko ngira ngo wenda nje ku mateka y'inkomoko y'uyu munsi, y'iyi minsi 16. Iyi minsi 16 ngira ngo wenda nongere nibutse abakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika ko yatangiye bishingiye cyane cyane ku byabaye mu 1960, aho ababikira batanu biciwe muri Repubulika y'Abadominikani, ndetse n'abanyeshuri 14 bakicirwa muri kaminuza ya Montreal yo muri Canada, biturutse ko baharanira uburenganzira bw'ibitsina byombi, ko habaho uburinganire bw'ibitsina byombi. Rero naho byahereye noneho barongera banabihuza n'uko ngira ngo nk'uko mubizi, iyi minsi 16 isozwa ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Itariki 10 z'ukwezi kwa 12 nibwo twizihiza itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. Rero twebwe duhita tubijyanisha n'uko kwiza umunsi w'uburenganzira bwa muntu, tukumva yuko iyi minsi 16 ifitanye isano n'uburenganzira bwa muntu, aribyo dushinzwe. Rero muri iki gice dukora ni ugufatanya na Leta, ni ugufatanya n'izindi nzego gukora ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryaryo ryose, cyane cyane rikorerwa umwana w'umukobwa.
Ibyo mumaze gukora muri iki gihe ni nk'ibiki?
Ngira ngo ibyo tumaze gukora, ngira ngo ubukangurambaga burimo birabera hirya no hino mu turere. Ibyo tumaze gukora ni ugutanga ibiganiro ku maradiyo, ibiganiro ku mateleviziyo, ni ukuganira n'abantu bose bafite bahuriye n'uburenganzira bwa muntu. Tumaze iminsi tuganira n'imiryango inyuranye ikora muri sosiyete sivile, tuganira kuri iki kintu cy'uruhare rwa buri wese mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko dukora n'ubukangurambaga bwo gukangurira abaturage uburyo bagomba guharanira ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryaryo ryose rikwiye kuba rihagarara.
Mwe rero mubirimo mubikurikiranira hafi, kuri ubu umuntu akubajije uko icyo kibazo gihagaze mu Rwanda rw'iki gihe, wavuga ko kimeze gite?
Gusa none mu Rwanda navuga yuko kiri mu byiciro bigera nko kuri bitatu.
Icyiciro cya mbere ni ugusambanya abana no kubatera inda. Murabizi yuko ari ikintu tumaze hafi imyaka itanu duhanganye nacyo, kirimo gishyirwamo ingufu kugira ngo tumenye nibura ko mu Rwanda ibyo bintu byagabanuka, kuko murabizi ko buri mwaka mu Rwanda tugira abana bari munsi y'imyaka 18 batari munsi y'ibihumbi 17 basambanywa bagaterwa n'inda, tukagira n'abandi basambanyijwe ntibaterwe inda. Ubwo rero twebwe uko niko ikibazo gihagaze. Ikindi ni uko mu Rwanda haracyagaragara icyo bita unpaid care work, imirimo ikorwa n'abagore cyangwa n'igitsina gore ariko ugasanga idahabwa agaciro mu muryango. Icyo nacyo mu rwego rwacu rw'uburenganzira bwa muntu n'ihohoterwa, kuko niba ari umugabo n'umugore, niba mu Rwanda ari ugushyira imbere ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire bw'ibitsina byombi, ntabwo umugore yakaba ari uharirwa ya mirimo ivunanye wenyine, ya mirimo yo mu rugo yose, ya mirimo ivunanye, ya mirimo yo kujya guhinga, ntabwo ari umugore wakaba yiharirwa yonyine. Ariko kugeza uyu munsi mu Rwanda ntabwo twagira ku rwego rwo kuvuga ngo unpaid care work, ya mirimo yo mu rugo itishyurwa, ihabwa agaciro, umugore ahabwa agaciro imirimo yakoze mu rugo, wenda umugabo yagiye ku kazi ibe yahabwa agaciro. Icyo nacyo kiracyahari cy'uko imirimo myinshi dusa nk'abayiharira abagore. Ikindi ni uko mu by'ukuri niyo urebye nk'uko nabivuze mumarote, imiryango irimo amakimbirane, ariko ugiye kureba abantu bahura n'ibibazo muri iyo miryango irimo amakimbirane usanga benshi ari abagore. Turacyuma abagabo bica abagore, nubwo n'abagore bica abagabo, ariko imibare minini dufite iri mu Rwanda niy'abagabo bica abagore. Rero nacyo ni ikintu gikwiye kuba ari ikintu gihagurukirwa, kugira ngo twirinde cyangwa turwanye ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa igitsina gore, yaba abakobwa ndetse n'abagore nk'uko nari maze kubivuga.
Mwebwe muri Clado mwasanze impamvu iki kibazo gikomeza kubingora abahizi haba mu Rwanda haba no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi ari iyihe?
Cyane navuga bituma ihohoterwa rikomeza kubaho, ariko nuko urugamba rwo guhindura imyumvire ni urugamba rukomeza, kuko ngira ngo mu Rwanda dufite ikibazo navuga wenda gikomeye giteye gutya. Uraza u Rwanda n'igihugu cyateje imbere ihame ry'uburinganire. Mu myaka yashize byagaragaraga yuko umugabo ariwe wabagaragaraga nk'ufite ijambo, noneho leta ishyiraho gahunda y'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ariko muri uko gushyira mu bikorwa ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire, hari bamwe batarifashe uko bikwiye. Abagabo bamwe bumva yuko bigaranzuye n'abagore, n'abagore bamwe bumva yuko bigaranzuye abagabo. Uko kwigaranzurwa no kwigaranzura utuma uko kutabyumva kimwe hakomeza kugenda hagaragara amakimbirane hirya no hino ashingiye kuri uko kutumva neza ihame ry'uburinganire icyo bishatse kuvuga. Niyo mpamvu ubona ubukangurambaga bukorwa, ariko amakimbirane akaba akomeza kuba. Ibyo twavuga byo guhohotera abana cyangwa guhohotera abagore bikaba bikomeza kuba. Ariko nyine ikindi navuga wenda gishimishije kirimo ni uko kuba tugenda tubona imibare myinshi y'abaza kuvuga ibiri kubabaho bijyanye n'ihohoterwa, ni uko ubukangurambaga bwageze kure, none abantu bakumva yuko ari uburenganzira bwabo kugira ngo uhure n'ihohoterwa uceceke. Hari benshi bahuruhaga n'amahohoterwa mu minsi yashize bakabiceceka, ariko abantu bose bari kubivuga, kubera yuko hashyizweho uburyo bwo guhana abahohoteye igihe abahohoteye abagore, hashyizeho uburyo bwo gukurikirana ibi bibazo, none abantu bakumva yuko kubivuga ari bwo buryo bwo kubohoka. Ku bantu bari kubivuga ari benshi rero, ni uvuga ngo ni ikintu kigaragaza yuko ubukangurambaga bwageze aho bukwiye kuba bugera, cyangwa bukugira aho bukwiye kuba bugera, ariko noneho bukwiye gushyirwamo ingufu kugira ngo n'ayo mahohoterwa abe yagabanuka ku rwego tubyifuzamo, nibura tugire igihugu kitarangwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose cyangwa ryagabanutse ku rwego rwo hejuru.
Uvuze kuko abagabo babyumva, uvuga uti hari abumva ko bategwe bagashaka kwigaranzura abagore. Icyo kibazo iyo muhuye nacyo mu mirimo yanyu mukora ya buri munsi, mukifatamo mute kugira ngo mudateza amakimbirane naho kuyakemura?
Kuza uburenganzira bwa muntu no kumvisha abantu ko wese afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi wiwe, kuko ni imwe mu mahame y'uburenganzira bwa muntu. Uko umugabo yumva atahohoterwa nawe ntiyumve ko yahohotera. Uko igitsina gabo cyumva kitahohoterwa nacyo nticyumva ko cyahohotera igitsina gore, kuko bose bafite uburenganzira bumwe. Icyo dukora twebwe ni ukumvisha ayo mahame y'uburenganzira bwa muntu, uko abantu bose bafite uburenganzira bungana, yaba ku mitungo cyangwa ku buyobozi bw'igihugu cyangwa mu buzima bwa buri munsi. Rero abantu bamaze kumva yuko buri wese afite uburenganzira nk'ubundi, na kwa kuvuga ngo umwe yazamutse yabonye umwanya runaka cyangwa washyizeho ryahamye ryo kuvuga ngo n'abagore batahabwaga ijambo bahabwa ijambo uyu munsi, cyangwa bagire uburyo bafatwamo nk'abantu bafite uburenganzira, abantu bose barabashije kumenya kumva ko uburenganzira bw'umuntu ari nk'ubw'undi, ntabwo twagera kuri uru rwego. Rero icyo dukora ni ukumvisha abantu yuko bafite uburenganzira bungana,
hirengagijwe iryo bundi byo hameri iri hameri kuburinganire n'ubwuzanye ryajeho rishaka kugira ngo byongerere igibutsa abantu yuko abantu bose bafite uburenganzira bungana ku byo bashoboke niba umugore ashoboye kuba yajya yatwara imodoka umugabo ntiyumve yuko ari wayitwara wenyine kubera ko wenda yitwaye igihe kinini umugore atari yagera ku rwego by'umwumve yuko hari imirimo imwe igenewe abagore indi igenewe abagabo ahubwo abantu bose bumve yuko buri wese ibyo ashoboye yabikora kubajwe amahame y'uburenganzira bwa muntu yuko buri wese afite uburenganzira nk'ubwa mugenzi wiwe
by'umwihariko nko muri iyi minsi 16 ikintu mwavuga mubona nk'imbogamizi zikomeye cyane zigomba kwitabwaho ni iki
imbogamizi yari ubundi ziracyari ikibazo cy'imyumvire kuko nk'uko nakubwiye urugamba rwo guhindura imyumvire habaye igihe kinini cyane abagabo bumvaga yuko aribo bayobozi bumvaga ariko aribo batware noneho tukaba duhinduye mu myaka mike yishize kumvikanisha yuko abantu bose bafite bwa burenganzira bungana rero imbogamizi irimo ni uko haracyari imyumvire itarahinduka nk'uko nari ntangiye mbivuga yabumva yuko bagifite uburenganzira kurusha abandi yabumva yuko badakwiye kuba bari ku rwego rumwe nk'urw'abandi rero urugamba rwo guhindura imyumvire rutwara igihe kirekire ntabwo navuga ngo urwanye umunsi niyo mpamvu dufite imbogamizi y'uko dukora ubukangurambaga dukora ibikorwa byinshi byo kugira ngo turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko tugakomeza kuribona n'uko hari imyumvire ikwiye gukomeza guhinduka ko mu isi izagenda ishira ikazagenda ihinduka kugira ngo abantu bumve yuko bose bangana
tuvuga rero ku byerekeye iryo hohotera rishingiye ku gitsina hari igihe rimwe na rimwe abantu bitangira bitakwitwa ihohoterwa bigatangira ari ubwumvikane ku bantu ariko byageraho batumvikana ugasanga umwe abihinduye ihohotera cyangwa se ashatse kubihindura muri ubwo buryo nk'uko abantu benshi bajya babivuga ibyo ni ibintu mubona cyangwa n'urwitwazo
ntabwo navuga ngo tubibona cyane ariko bibaho kuko ubundi icyaha wenda cyo tugashinya ku gitsina wenda tuje nko gukorana imibonano mpuzabitsina n'urugero umuntu yakabaye atanga ikirego ibyo bintu bikibwa ariko iyo umuntu atanga ikirego nyuma y'iminsi ibiri nyuma y'iminsi itatu nyuma y'iminsi ine n'ahohotewe bigaragara yuko nyine ari ibyo bemeranyije batumvikanye ariko noneho n'urwango na rwa ruhande rwashinzwe guhohotera niba hari umuntu mwakoranye ibintu mubyumvikanye kubera ko wenda agejeje imyaka yo kugira amasezerano y'ibyo yakwemeranya n'undi muntu ukwiye kuba wubahiriza ibyo akwiye ibyo mwemeranyijwe kugira ngo n'ubundi amasezerano mwavuganye mugiye gukora ibyo mukora abe yakubahiriza rero bigaragara yuko umuntu atanze icyo kirego nyuma cyangwa agaragaje ibibazo yagize nyuma y'uko ikibazo kiba mu by'ukuri n'inzego zibishinzwe byabaye ikirego turabisesengura zigakurikiza ukuri ariko dusaba yuko umuntu wese uhuye n'ihohoterwa akwiye kurigaragaza rikiba adakwiye kurigishira kugira ngo wenda azabigaragaze nyuma y'uko ibyo yimwe atabibonye
arakoze bwana Evariste Murwanashyaka abandi bagaragara mu bikorwa by'ubukangurambaga ni imiryango inyuranye yita ku gukumira impamvu zitera ihohoterwa ndetse no kubahutazwa n'ingaruka ziterwa naryo muri aba harimo Learn Work Develop umuryango nyarwanda uteza imbere umurimo unoze mu rubyiruko ufasha kandi kurengera uburenganzira bw'urubyiruko by'umwihariko umwana n'umugore imwe muri gahunda batangamo ubu bufasha niyo bise Masenge Mba Hafi Bwana Jean-Claude Mwiseneza ukuriye umuryango atangiye abwira muri Sanga uko iyi gahunda yatangiye
cyatumye dutangiza iyi gahunda ya Masenge Mba Hafi byaturutse mu kubona ibibazo birimo abana b'abakobwa baterwa inda z'imburagihe ku mpamvu zitandukanye ariko ugasanga ingaruka zirababaho bonyine abazi bateye bakomeza kuzitera abandi cyangwa se bibereye mu buzima busanzwe ugasanga rero abo bakobwa batewe inda z'imburagihe barababaye bari mu buzima budashimishije aho usanga icya mbere ababyeyi babo nabo hari ubwo batabumva ugasanga barabahahana bakabirukana mu muryango ugasanga kenshi ndetse baragiye rwose batangiye ubuzima bubi aho imiryango ibatererana bakajya mu mageto bakabyarirayo ugasanga barababaye ariko bakababarana n'abana babyaye kandi uwamuteye inda we yigaramiye asa nk'aho nta n'icyo yakoze cyangwa atera ibindi bibazo ahandi hantu ariko wa wundi watewe inda ugasanga mu by'ukuri ari mu buzima bubi hanyuma ukanasanga uwo mwana wavutse muri ubwo buryo akaba yaravutse atabyihamagariye akaba yaravutse atabihisemo nawe mu by'ukuri ubuzima bubi kandi bitagombye kubaho usanga kenshi abaterwa n'inda baba bari muno mu cyiciro cy'abana kuko bari munsi y'imyaka 18 ugasanga n'umwana ku ruhande rumwe ugomba kuba arimo kurerwa ariko ku rundi ruhande ugasanga nabwo yabyaye undi mwana ngo nabwo aba yabaye umubyeyi. Icyo rero kikaba ikibazo gikomeye ari nacyo cyatumye tuvuga tuti aba bana bagombye kuba barerwa bahohoterwa baterwa inda bakajya mu buzima bubi bari kumwe ndetse n'abana babavutseho nabo. Icyo rero cyatumye dushinga cyangwa se dutangiza uyu mushinga ni gahunda yitwa Masenge Mbahafi ikaba yaratangiriye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara ikaba irimo gukomeza tugenda tuyagura n'ahandi mu gihugu.
Urugero rw'ibyo bibazo rungana iki ubu ngubu?
Iyo turebye ibibazo bihari bijyanye n'inda z'imburagihe tujya nko gutangira muri mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara muri rusange ubundi biranazwi ko mu ntara y'Iburasirazuba niho iki kibazo cyiganje cyane aho usanga dufite imibare myinshi igira imbere y'aba bana baterwa inda z'imburagihe. Umurenge wa Rukara rero nawo tugereranyije n'indi mirenge 12 mu karere ka Kayonza mu myaka ishize kuva 2018 2019 2020 wari umurenge ufite imibare myinshi iruta imibare y'indi mirenge y'abana babyaye inda z'imburagihe akaba ariyo mpamvu twawutoranyije tunawutangiriramo kugira ngo dutangize iyi gahunda.
Iyo mibare ingana iki ni bangahe?
Mu by'ukuri nk'aho hantu twatangiriye mu mwaka w'2018 twari dufiteyo abana babyaye 55, 2019 75, 2020 63. Ariko ubu uyu munsi raporo igaragaza ko abana batageze kuri 50 muri uwo murenge. Ubu byumvikana yuko rero hari ikirimo kirakorwa muri gahunda. Dufatanyije rero n'ahandi hose twagenda tubigabanya kandi kiyo.
Mukora iki iyo muhuye n'umukobwa nk'uwo wahohotewe muramwakira bikagenda gute?
Nk'uko approche dukoresha ni urubohero, urubohero rw'umudugudu. Mu rubohero rero ndiho Masenge ahurira n'abakobwa, haba harimo dukane ba Masenge bageza kuri abo bakobwa bafite ibibazo bitandukanye. Ariko kugira ngo baze mu rubohero habanza kubasura mu miryango no kureba ibibazo bafite bitandukanye kuko aba bagenerwa bikorwa tuvuga bari mu cyiciro bigera kuri 4. Icyiciro cya mbere ni cy'abakobwa b'abangavu bari mu byago byo kuba bashobora gusama kubera yuko dufitemo abana bari mu miryango ifitanye amakimbirane, abana bari mu miryango ikennye. Abo rero na abana usanga kenshi bugarijwe no kuba ba exposed ku buryo bashobora kuba basama izi nda z'imburagihe. Bose ahurira mu nduru abashobora kubatera inda babafatirana muri ibyo bibazo barimo bakabashukisha kubafasha muri uko kubashukisha kubafasha akaba ariho babaterera inda. Icyiciro cya kabiri ni cy'abana batwite yamaze gusama, nabwo abafite ibibazo byinshi cyane bijyanye no kubona ko hari igihindutse ku buzima bwe hanyuma akiheba akaba ashaka rero umuntu umuba hafi kugira ngo abashe kugaruka mu buzima busanzwe. Iyo amaze gusama bikanamenyekana umuryango ukabimenya se nyina nibo batangira kwitanwa kugira bati niwe wabiteye cyangwa se niwe wabiteye bigatuma rero uwo mwana nawe yumva adatuje hanyuma kenshi bakanamwirukana cyangwa se tewe nuko bamufashe nabi agatorongera akagera. Icyiciro cya gatatu ni cy'ababyaye bifitanye isano na gusama n'ubundi, hanyuma icyiciro cya kane ni cy'abana babyarwa n'abo bakobwa baba basabye inda z'imburagihe. Ibyo rero byiciro ni byo Masenge umudugudu yitaho akabanza akajya mu rugo akareba uko babayeho akaganiriza urugo ababyeyi cyangwa se abamurera. Kenshi ntago bamwima kuko n'ubundi baba bamufite ariko nabo usanga hari ukuntu bamufashe nabi, abenshi bakoresha n'imirimo ivunanye, kenshi baba barataye n'ishuri barabaye nk'abakozi bo mu rugo. Hanyuma rero akabajyana mu rubohero ariho babona serivisi zo kubagira inama zo kongera kubumvisha ko ari abantu, zo kongera kubasaba ko bakaraba bagacya, hanyuma bakanabuhuza na ya miryango bakayisobanurira yuko itagomba gukomeza kubahohotera. Ariko nanone harimo n'utundi dukorwa tw'ubufatanye turimo no gusevinga ibintu bijyanye no kubitsa no kugurizanya nk'udufaranga bashobora kubona, hakabamo n'ibikorwa bibyara inyungu bishobora kubafasha kuba hari ibibazo bakemura kuri bo cyangwa se byabafasha no kugira n'utubazo bakemura tw'abana babyaye. Ni izo rero nshingano z'abakorerabushake bacu aribo ba Masenge ku bufatanye na ba mukuru b'abakobwa.
Arakoze bwana Jean Claude Mwiseneza ukuriye umuryango Learn Work Develop. Mu gusoza ikiganiro cyacu, reka tubaze buri umwe mu batumirwa bacu ubutumwa agenera abakurikiye ijwi rya Amerika bugendanye n'ubu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa umwari n'umutegarugori, duhereye kuri Madame Ninette Umurerwa.
Ubutumwa dutanga ni ukuvugana, none turasubira mu yansanganyamatsiko, umuntu wese ubona aho umwari n'umutegarugori bari guhohoterwa nabivuge. Nanone turanabwira abahohoterwa bagire imbaraga, hari igihe bibagora ariko batere intambwe rwose babivuge, kugira ngo bitazabagiraho ingaruka zikomeye. Twifuza yuko aba victim batera bagira imbaraga muri bo bakabivuga, ariko noneho tugakangurana n'abaturanyi na sosiyete kubivuga mu gihe abonye hari abari guhohoterwa, ariko noneho tugakangurira abagabo muri rusange kudahohotera abari n'abategarugori, bubahane.
Urakoze Madame Ninette Umurerwa. Tujye kwa Bwana Murwanashyaka Evariste.
Icyo tubwira yashyizweho bikomotse ku bantu bishwe bazira guharanira ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo, bagaha agaciro n'abo bantu bicikije. Duhaye agaciro abantu bicikije, n'uvuga ngo nawe ujya muri wa mutaka wabo, uvuga ngo sinzahohotera, ahubwo reka ndwanye ihohoterwa. N'umuntu wese nabona ryohohotera, mbe na mubyira yuko ibyo ari gukora atari. Abanyarwanda bakwiye kwitwararika, bakamenya yuko iminsi y'agaciro, ariko badakwiye kwifata nk'iminsi 16 gusa, ahubwo ikwiye kuba ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda bagomba ko buri munsi nta munyarwanda ukwiye guhohotera undi, akumva ko buri wese kurenga ndabwiwe utangiraho ubundi bugarukira. Twese twamaze kumva yuko buri wese afite uburenganzira nk'ubw'undi, nawe mahohoterwa ntiyaba. Niba uri umugabo ugiye guhohotera umugabo, umugore wumve ko nawe umugore adakwiye kukubwira. Ibi byose tumara kugira ibyacu, tukumva yuko ibyo dukorera abandi natwe byatubaho, tuzazirikana agaciro k'abo bantu kuko bazize ubuzima baharanira uburenganzira bwabo cyangwa uburenganzira bwa bagenzi babo. Twese twazagira ku rwego rwo kurwanya cyangwa kurandura iri hohoterwa ridashira burundu.
Urakoze Bwana Murwanashyaka Evariste. Tujye kwa Bwana Jean Claude Mwiseneza.
Ubutumwa bwa mbere natanga nabuha abatera inda aba bana, bitewe n'uko iyo turebye dusanga mu by'ukuri abatera inda aba bana b'abakobwa benshi ntabwo ari abana bangana nabo. Abenshi dusanga bari mu byiciro by'abantu bakuze, usanga mu by'ukuri bamwe bafite abandi bagore cyangwa se baba bafite n'imirimo bakora ibaha imbaraga zo kuba bashobora gushuka abana b'abakobwa. Icyo nababwira rero mu by'ukuri, icya mbere ni ukubanza gushyira mu gaciro bakumva yuko ababarinda ari abana bangana n'ababo, bakabaye barengera bakareka izo batera inda cyangwa se no gushuka abo bana, kubera ko ni abana bakeneye kurerwa, ni abana b'u Rwanda rw'ubu ariko n'u Rwanda rw'ejo hazaza, ni abana bakeneye kugira ngo berekwe umurongo, berekwe urukundo. Ntabwo rero ari abana bo kwanjye, ariko bijyana n'uko nabo bagomba kwikunda, bitewe n'uko kubatera inda ni kimwe ariko ingaruka nazo ni ikindi. Kuko gutera inda umwana usi imyaka 18 ni icyaha gihanwa n'amategeko. Uwo mwana yaba abishaka yaba atabishaka, baba bavuga ngo barumvikanye cyangwa ntibumvikanye, ntacyo bimaze. Byumvikane rero yuko mu kwikunda harimo no kwirinda kubatera inda, kuko niba batera inda uko byagenda kose ntabwo bazakomeza kubiceceka, bizagera aho babivugiye. Kandi ibikoresho byose bigomba gupima kugira ngo bibashe kugaragaza uwateye runaka inda birahari. Kuba rero bashobora kumenyekana ni ibintu byoroshye, kandi icyo gihe ntabwo bazavuga ngo ntibari babizi. Iki cyaha rero ntigisaza, igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuzafatwa akabiryozwa, ariyo mpamvu mu kwikunda nabyo babyirinda. Ikindi nasorezaho ni cy'uko hakwiye kubaho umuryango nyarwanda kumva ko ugomba gufasha cyane cyane bariya bana nabo bavuka kuri aba bana basanye inda z'imburagihe, kuko ntabwo baba babihisemo. Ni ibintu bibagwirira, ntabwo baba babihisemo, ariyo mpamvu mu by'ukuri tugomba kubafasha kugira ngo nabo banogerwe. Nk'ubu bushakashatsi bujyanye n'ubuzima mu Rwanda bwitwa DHS Demographic Health Survey iheruka yagaragaje ko 12% y'inda abantu batwita muri rusange, atari no kuvuga ababana b'abangavu, mu by'ukuri bisa nk'aho abantu babazisamye bitari ku bushake. Byumvikana rero yuko abantu basama batabishatse havukamo abantu batabiriteho, aribo tubonamo abagizi ba nabi mu buryo butandukanye. Birasaba rero kugira ngo twese twese dufatanye n'abantu bumve yuko bagomba gukora family planning kugira ngo abantu babyare abana babiteganyije kandi umuryango nyarwanda nawo ubigire mu ruhare kugira ngo abo bana barerwe neza bakure neza kandi bazakure bakunda igihugu cyabo.
Dusoza reka nshimire abatumirwa bacu Madame Ninette Umurerwa umunyamabanga nyubahiriza tegeko w'umuryango Haguruka akora ubwunganizi ku bagore n'abana bahohotewe. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya wahaye ikiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Bwana na Evariste Murwanashyaka umuyobozi w'imishinga mu mpuzamiryango w'uburenganzira bwa muntu Clado by'umwihariko wita ku burenganzira bw'abana nawe ndagushimiye umwanya uhaye ikiganiro muri Isanga.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Bwana Jean-Claude Mwiseneza uyobora umushinga Learn Work Develop uteza imbere umurimo unoze mu rubyiruko unafasha kandi kurengera uburenganzira bw'urubyiruko by'umwihariko umwana n'umugore nawe ndagushimiye cyane umwanya wahaye ikiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane mutagomwa namwe murakoze ku uyu mwanya kandi nkunda dufatanyije n'inzego zitandukanye kandi twiteguye kuyongeramo imbaraga kugira ngo ibashe kugirira umumaro igihugu cyacu. Murakoze cyane.
Nshimiye namwe mwese inshuti bakunze ikiganiro muri Isanga. Mbibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu igihe cyose mugiye kuri Y3 Radio yacu voa.com ukajya handitse muri Isanga. Nanone mbararikire gukurikira ibindi biganiro byacu bikomeje hano ku ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro hano i Washington DC ni nawe wegeranije amajwi muri iki kiganiro. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.